crazy.
Welcome to some robber music. Boy, one, two, three.
Global music.
Join up, okay?
Kijana patikani, wanamsaka wezi, kumeana patikani. Hakuna kihedi kichwani, lakini ukiuliza kuna kihedi kichwani. We, kijana patikani, wanamsaka wezi, kumeana patikani. Hakuna kihedi kichwani, lakini ukiuliza kuna kihedi kichwani. Mare nanguando nimetokea mashagla, kunikosa na bagla juu kijana bado bagla. Unaponia mob na tutakuprove we ni fala. Kijana umekaukia kwa soko, kao bamla. Yo album haiwezi unge release ya picha. Chati chati, leo umekutana na adi teacher. Lyrically, wanashuku saimi ni creature. Bro wapi ushoyona albino adi bleacher. Bombo clat, wezi nipata ta bombo lulu. Wameshindwa kutraku kijana wakatululu. Anaishi na uru na bado anawakata ushuru. Uliponia kima uru, jama yangu we shukuru. Aimati size gani, minta size mugani. Mindo na bani mpaka mbele ya mabani. Nyuma ya isili na bado buda tupangani. Wana follow my pattern na bado buda tupatani.
Join okay.
Kijana patikani, wanamsaka wezi, kumeana patikani. Hakuna kihedi kichwani, lakini ukiuliza kuna kihedi kichwani.
For real man, you already know man.
Kijana patikani,
for real man, you already know.
Kumeana patikani. Hakuna kihedi kichwani, lakini ukiuliza kuna kihedi kichwani.
Pull up in a counter, looking like a founder. Talk that bullshit, unalishwa kauda. My Nigerian bitch is a freak. She give me that head, then she ask me hausa. Staki kame kauka, choma loud, ongeza mnanda iwe louder. Choma ndom kijana yangu wacha powder. Choma form bogey yangu we just a how guns. Lights off after name switch. Nikona Glock sata gavai juu you exist. Umeni diss, umerisk. Nilimrusha gam super uyo kijana. Alibaki arimis. Nmoafunza, nmoafunza iwe funzo. Nilishika mazion kapatia madhe tuzo. Nkizito ane home na sunda ludo. Jukwa bafu nimejaza maburungo.
Kijana patikani, wanamsaka wezi, kumeana patikani. Hakuna kihedi kichwani, lakini ukiuliza kuna kihedi kichwani. We, kijana patikani, wanamsaka wezi, kumeana patikani. Hakuna kihedi kichwani, lakini ukiuliza kuna kihedi kichwani.
Lights off after name switch. Nikona Glock zata gavai juu you exist. Lights off after name switch. Nikona Glock zata gavai juu you exist.